make your man wah 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 wah. Woman,
an international DJ, la, 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 na. DJ Bun
make me sing na 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 na. She got that beauty compa mama.
For more party mixtapes, follow on Facebook and Instagram, DJ Bun Dookie. DJ Bunduki, the champion. Ghetto Superstars Entertainment. We on fire. This is DJ Bun Dookie on the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bun Dookie.
Uru Gardens to Kojaba, wengine kometi, zetu ni majama, zenu pikipiki, leo tunaenda Kanan, beba zigi mingi, kakuna mamadam, beba sidi mingi, ni mimi hapo back left, paparazzi, wanifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wagunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half pick. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo usijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Iseti hapo, hey, ni kuhandle. Alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kubali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salon. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama mewe kwa magnet. Itatach wateja hadi wa ikane.
Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atu kujaji. Apo, apo tu, apo tu, apo tu, apo. Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu.
Kendo inabisha isi 9mm. Tint kwa dirisha usini mind nikipita. Geuze ni vichwa injili imefika. Na white unaficha mka tunafilisika. Ekendo inabisha isi 9. Tint kwa dirisha usini mind.
DJ Bunduki, the street champion. Geuze ni vichwa
injili imefika. Na white unaficha mka tunafilisika.
Das tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu,
DJ Bunduki.
Wanakufuata niambie wangapi. I'll buy you Marashia designer. I'll get you Gucci na Gabbana. Nikupeleke Mombasa ni marina. Zanzibari safari za kidiva. Boo baby boo, baby boo, I
Nakupenda ma mi ukuaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my tats got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. You probably right, yeah. Apart from, I'm just tryna hit it for life. I've been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem zuri kajini, kipini kwa kitov. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema, but I'm perfect. Ila kwa imani na duwa njema, together we can make it happen. Mama olivo nishika, gangsta nime lainika. Ukikuwa naitika, ujanja sina. Harans ni moli, let's donate some tuli. Baby boo, I'm in love with you.
Baby boo, don't you know.
Superstars Entertainment.
Ni bahati tena na nimetuliza na DJ Mkali Kali wa town toka Coastal uko DJ Bunduki chiki chiki.
Wana kumenti Chibu Nazari walideti. Ata nyinyi pia mtachana true. Omu wano kunyi na munji. Hera kusimu nange tata ukoze bingi. Sura mama urembo kwa fesi. Nilikutafutanga kama shiringi. Ombila kwangu ni ahidi minawe milele. Sije tengane ya shinde maneno ya wale. Wana usema mtachana tu. Achana tu. Mtachana tu. Achana tu. Mtachana tu. Shukrani watoto menipa warembo. Kawe mama yao. Na bado na joto la mimba. Nawe mama lao. Naona mitusi ya Insta na Twitter. Ni kawaida yao. Ametukinga Mungu jamani. Na maneno yao. Hisia zangu nakupa ni bebebe. Na moyo wangu bebeje. Siri zangu nitunzie. Chui tuliumbiwa pamoja. Minawe mtu mmoja. Niite Adamu wewe Hawa.
Kuduri tena unipema
hasa.
Kutoka na huku nipa namba. Kuduri tena unipema hasa. Kutoka na huku nipa namba.
Akinitekenya, baby girl nikikamba silegeza. Na hiyo tata napenda ukichezesha Wezesha na cheza team manager Nikiteleza na zama kibazenga
Chezesha msambwa na mama
Chezesha mama
Chezesha msambwa na
mama
Chezesha msambwa na mama
Chezesha mama
Chezesha msambwa na mama
Chezesha
Kenya chekesha ayo Kanitenga na kutegua ayo Kanite Kenya chekesha ayo Kanitenga na kutegua ayo
Fanya tena
Ai, ai
Ulivo fanya jana
Ai, ai
Kibobi nipe tena
Ai, ai
Kama jana
Sijui mina shida Ama ni umeiva Bona basi nani ugiuza kichwa ukipita Ai Na hiyo figure kwa picha Unasumbwa ngara ya waki scroll pale insta
I guarantee speed nyama 3 Ukitaka nyongeze kama ya jeti Come come baby Come come mommy
Mbona imejaza kanga Kweli we ni manyanga Baby nitakupanda kama nganya Ujui mima kanga
Chezesha msambwa na mama
Chezesha
msambwa na
mama
Chezesha msambwa na
mama
Chezesha msambwa na
mama
Sile Kenya chekesha ayo Kanitenga na kutegua ayo Kanite Kenya chekesha ayo Kanitenga na kutegua ayo
Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
She no like it, got fine, naughty, babe. But she got your pump if you give her cucumba. Walk out from Transamadi, till I leg picking, shake a willow locumba. Baby, make her give you solid, make her even mix them with a lay and I walk out. They were me dead, then you dead, then you dead, then you dead. So she did feel and da, She dey feelin' da 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 de de da da de da. She dey feelin' da 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 de de da da de da. She dey feelin' da 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 de do. She say till infinity, oh yo yo. She say make a put it in, no no no. She say till infinity, yo. She say make a put it in, no no no.
We are take a la uska, cover me like babushka. Booty like toke makiwa, and you bad you a different animal. Sangaloni like Gigi. Make I beat on like I'm Sonny Wicked. It's what you do with the banana. Go determine if you go get us for banana. Very much show yourself, do what you do. Use Kayamata, you feel use juju. They don't play me your tape for artillery. You they use call a boy salary. Make I put firewood for the fire. Send you the wire. Now you are go ama and I know go retire. Bedroom voice be like say you dey for the choir. Do re mi so la ti do, do do mi la la.
She feel and da 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 di de da da de da. She dey feel and da 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 di de da da de da. She dey feel and da 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 di de da da de da. She dey feel and da 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 di do.
Now she's
here. Yes. Jojo, my baby Jojo, my baby Jojo.
Jojo, Halo Superstars Entertainment.
One time, three was a body to pass away on you. Another one to try lose you, try and nobody win. I know fit tire for you, but I like say I know do. Sunday, man, I come down, man down for only you, yeah. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whiny. Many, many gal, they try to whine me. Baby, no go mind them, just they whiny. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whiny. Many, many gal, they try to whine me.
Baby, no go wine them, just be whiny. So me say, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, raga, raga, raga for me, Jawa, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, Jojo, wa. My baby Jojo, wa. My baby Jojo, wa. Jojo, Amina Zomana. Answer me, Joe, chasing me now. It be like you be my destiny now. This kind of love is not dissimilar. Amina Mutunia. Mola Eko, Botelina. No, 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 mi orika kirima. So mommy get baby, speak to me now. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whine. Oh, many, 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 many girl, you try to whine me. Baby, no go mind them, just be whining. Many, many man, they try to whine you. I don't really mind, they just they whine. Oh, many, 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 many girl, you try to whine.
Baby, no go mind them, just they whine.
So we say, ciao, Jawa. Look into my eyes, oh baby, Jawa. Will you be my wife, oh baby, Jawa. Baby, oh yeah, 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 yeah.
Banduki the champion.
Stamina ni mkali. Leo si leo ni nakunywa kwa machale. Waite wa Masaki, waite wa Tandale. Mwambia tulo gani mana wote tunachale. Nina kibunda kwa yo flesh sina wasi. Na siyo bili nalipa mpaka visasi. Kinikuta kaunta kambali we mwiga. Mana mpaka pombe nalipa kwa namba nida. Usijifanya unanijua unazingua mimi mwenzako hata vyo unazibua na akili wewe. Usijifanya unanijua kwenye mvua kwenye jua na pambana na kuzua. Kasi yako kukoni pamba na ndinga. Ukipewa demu unataka upewe na kinga. Sisi na shida zetu tusikize zako kwa nini. Embu weta shusha bapa watu wanguze maini.
Mpaka nilewe mpaka mbibebe. Nasimama dede mpaka mbibebe.
Na gisa ngisi naeleweka. Na nikenda geto wasifui na loweka. Kama ni pisi unaipa fixi unaiteka. Yani fulu makisi unaimix hadi inacheka. Kuna demu analetea mawenge. Anasema swezi gemu itikisa minyama uzembe. Mwambeni so kinyonge hapa samba tatu bila. Kila mechi hat tricky huwa naondoka na mpira. Mamba tu bamba yani chuma kwa chuma. Hata kingia chooni na umfata kwa nyuma. Baa zaidi twende geto nikute simba na cheza. Kanani nitakula jicho mpaka libaki kengeza. Kasi yako kukodi pamba na ndinga. Ukipewa demu unataka upewe na kinga. Sina no, shida zetu no, tusikize zako kwa nini. Hemu no, weta shusha yes, mapo watu wanguze maini.
Mpaka nilewe mpaka mbibebe. Mpaka nilewe mpaka mbibebe.
Bitch ya bunduki.
When I'm whining I make you look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting. I'm the medicine you be needing. Leo nitandosha yokote. Niromba soy bebete. Nikipendua uiteke. Halafu juu unibebe. Nayo miguu chini legeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ongeza. New dance lando mwangaza. Dosele. Napenda cheza tu. Dosele. No money mo. Dosele. Cheza tende wote. Dosele. Uwe ma. Dosele. Napenda cheza tu.
She's stepping out of the room, looking fine, looking fine. I wanna dance with you, boy. Yeah, show me your style, girl. Show me your style. It's a dance all through, only your hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Now you me Gucci ni leggings, now we gonna kando, who can sing this? I feel I want love when you're under.
Ghetto Superstars Entertainment.
Kama spiringi, kizungushe rang kama ringi. Tena misfingi, ni lazima bao la ushindi. Baby uki roli roli, unagusaga go roli roli. na baki siko hoi hoi maka naomba I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me on ni baki kugogo gaga. Kwako mimpole kama tembo pasaka. Kila mechi unashinda sinaga mashaka. Yeah. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, ndi kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, 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 ge.
Amena venye nikiloga uti, nikirudi tamte nikuta iti. Tomana wanaona mini afaidi, bakta. Nipete na nasa iti.
Kilegeze kama feni ya kichina. Kipambe kwa vicheni ya mahina. Bila mungu ni kupandishe safina. Ubaki tu ni sapa wa madina.
Shopi ulichopewa na mama. Yes, taniyo ni baki kugoko gaga. Kwako mpuli kajogo hapa saka. Kila meti ni
nekita kila wa shaka.
Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kilege, kilege, kilegeze, kilege, kilegeze.
Awishi unipende, unichunge, nisiende kwengine, tena unifunge, unifumbe na macho nisione mwingine. Naheshimu maamuzi si ya kwa nawe. Usinifanye nijutie. Yonekane mbuzi dunia nishangae. Penzi langu kalifadhi mapenzi yafanye baadaye. Penzi lako tamu wazali. Baby nipe, nikabidhi nipe kibali. Kwa mbwembwe nitamu. Penzi tamu wazali. Oh baby, nikabidhi nipe kibali. Okinipakita.
For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki. DJ Bunduki, the champion.
Unajua wendo tawa, kuza kukiugua. Kukukosa na chachawa, bila shaka unajua. Tena, kwako mimi si chochote. Sisiki sioni, sijiwezi kwa lolote. Maneno ya nje tusije ya pamwanya. Nisha kipimo usije ya gawanya. Heshima upendo na kuthaminiana. Tufike malengo tukishirikiana. Penzi lako tamu wazali. Baby nipe, nikabidhi nipe kibali. Kwa mbwembwe nitamu. Penzi tamu wazali. Oh baby, nikabidhi nipe kibali.
Sijui umenikirizi. Paka naongea peke yangu. Hazini ichi za kufiri. Zajirudia. Yeah. Sijui umenikirizi. Paka naongea peke yangu. Hazini ichi za kufiri. Zajirudia. Yeah. Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyume umeacha disaster.
Yeah.
Kupiga timing upate faster. Faster. Yeah. Mwendo wako pole so faster.
Yeah.
Huku nyuma miacha disaster.
Yeah.
Upiga timing umbate faster.
Baby, yeah. Aje, aje anione.
Aje,
aniliwaze.
Aje,
aje, aje,
aje,
aje,
aje,
aje,
aje anione.
on Facebook and Instagram at DJ DJ Bunduki.
Wanna say my hustle choki, na mshadi koki, kama neno matamu. Na wala sitosikia za uchuki, sitojali umelala na nani. Itaje si bahari zangu moni, usiona stana. Cause you're one in a million, million. I don't wanna feel lonely. Can't rip with my eye. Cause you're one in a million, million, oh million.
Mwendo wako pole so faster. Huku nyuma umeacha disaster. Kupiga timing upate faster, faster. Yeah, yeah.
Mwendo wako pole so faster. Huku nyuma umeacha disaster. Nipige time ni pate faster.
Now,
baby,
now,
yeah.
Share this.
Aje anyo.
Aje
anyo.
Aje
anyo.
Ile banyo.
Ile banyo.
Aje anyo.
I don't wanna live my life for you. Live my life for you. All over the news. All over the news. Only God, now you know the kind of thing I do. The kind of thing we do. Man, I thank God, I got the lead. Say God, no, ungodly. Oluwa, now you comforting me. When these people, they come body me. Man, I thank God, I got the lead. Say God, no, ungodly. Oluwa, now you comforting me. When these people, they come body me. It's why I die sometimes. Little Henny and Ice. Make a fitty cool on my mind. Make a live this life.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ. DJ Bunduki. This is DJ Bunduki on the Wheels of Steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ DJ Bunduki.
Make I play you my cassette, you. Anything you sell is in market, you. Try to they look from my aspect, you. They loud them at the handset, you. Me and Ophi drag is shine. All the one I be my country down. Me and know they try to connect the lights. I just want to live for them. They just live for them. Man, I thank God I got the lead. Say God no, I'm got the lead. All the one I come for the lead. When these people they come for the lead. Man, I thank God I got the lead.
From Mombasa, this is DJ Bunduki.
What's good, baby? Bonjour. Buri chida bi kunkola ko juju. Bifana nyibyo na bitimba timba munju. No recho kunkuita jangu.
I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you. I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you. Trust me with your heart, I won't mess up. Then I won't go, but I won't give up. Trust me with your heart, I won't mess up. Then I won't go, but I won't give up. I go fight for your love like Jet Li, Jet Li, Jet Li, Jet Li. I go give you a ride in my Bentley, 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 Bentley.
Oh, oh, holy guitar. Kuyita, wandomu kwa nukwa kulinzita. Ze bubu watoli sukari ya wapita. Ze wemba na we mwana lefe wapeta. Bubu kaba koleba tia sikuta. Oze love is sweet finger guitar sikuta. Bubu njaka na kunani kempeta. Ze kakunani kempeta. Go down low, uzine mubu kutu. Mia nji for life kine mkutu. Ndaka na kukua sanko ye nyen kukutu. Tuzine mubu kutu.
I'm in love with you. I want to spend the rest of my life with you.
Now,
I'm in love
now,
with you.
Here,
I want to spend
here.
The rest of my life with you.
Oh, oh, get up.
Penzi lake moto, ioni wala kwake misi.
kutoka tu minampigia. Akiwa karibu na mkalia na mlalia. Ninoma tu na muharibu na mpatia. Anakamatia vinoma tu. Akiwa karibu na mkalia na mlalia. Ninoma tu na muharibu na mpatia. Anakamatia vinoma tu. Anafanya mina deka. Eti na deka. Kengele, kengele, kwenye baskele, baskele. Akiwa karibu, na mkalia, na mlalia. Niloma tu, na muharibu, na mpatia. Anakamatia, vinoma tu. Akiwa karibu, na mkalia, na mlalia. Niloma tu, na muharibu, na mpatia. Anakamatia, vinoma tu. Anafanya minadeka. Eti nadeka.
Carolina give me fever. Your body make me wanna shiver.
DJ Bunduki.
I see your picture love a Twitter. Baby you look so familiar. When you wind in the club, turning around, yeah yeah. Girl you make your money count. You go make a bad man go to the bank. Yeah, empty account. Oh yeah yeah, never leave me alone. Baby girl never leave my life. Oh, everywhere you go, anywhere you go. If you change, you go break my heart. Oh, baby oh, baby oh. Would you ever consider me, baby, yo? I'm gonna change your life, yo, baby, yo. Zaguru kundo, baby, bikuchange. Put me on your calendar. Baby, love, you are my agenda. I take you to Kigali, kule wali, yeah. I'm gonna show you my people. Dance with my people. I'm gonna show you my people.
I got you, don't let me down. Don't let me down,
where
I got you. Don't let me down,
where
I got you.
Oh yeah, yeah, yeah. Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make you a day. I make you priority. Where the check, what the deal, where my early morning, I be your cover. This love will never be over. Your matter could be my struggle. I gon' show you la vida loca. Put me on your calendar. Baby, love, you are my agenda.
Now,
I take you to Kigali.
Now, here, yes, 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 yes.
I will show you my people.
Mambo yote yapo bembem bem. Wamejaribu kukugeza. Siku zote hawajaweza. Mama we unateketeza. My baby we unaweza. When you drop it wote tunaka. When you rock it, rock it. Izo swaga ma when you cock it, cock it. Baby we ni mada. Nimibaki tu kusema you. Every day you got me confused. Napocheza beat in a blues. Baby girl you, everything you wear is brand new. Cosa così è you, yeah. E pigliò da fa sentila. You're killing them. Una guapunda punda catapilla. You're killing them, yeah. E pigliò da fa sentila. You're killing them. Una guapunda punda catapilla. You're killing them, yeah. Se io come when the yo.
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 See you got my Wednesday, I want.
girl, you killing them all. Oh no. Anytime you step into the plane, she just scatter the floor. Oh no. Baby girl, you know that you will lie. Can you be the fashion killer? Oh no, no. Wanna take you into my bima from your head to your toes to your heel. You killing them all, no. You murder them all, no. Take it down to the floor, no. Say we don't say no informer. You know that. Got me really confused. Wine to the bass, to the blues. Baby girl, you give me all my toes on you too. All the sexy things that you do. Baby, give me you. I really like you too.
Locally accepted, internationally approved. It's DJ Bunduki.
Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem ni kafupi kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Sherehe ni meja tumekujadi na tamu. Atulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole. Ole kandanda, tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, kiden,
kipanam. Kademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda takapedo. Demu nikafupi, kanapenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kisham sham, kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi, nafanya nini kum. Bash na wekia minyo, nakata maji kino. Mapenzi mwanga dingo, nyokirudi kwa shimo. Luku ni fly dingo, inapiga simple stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe, bila tatafadhali. Deli niko majani, mbuzi yuwa angani. Munyonga taitu, za manki hapa sidani.
Haka kademu, kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda takapedo. Dem ni kafupi, kanapenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimeba kishangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitoe nda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Kakutoa stress na nikupunguzie nyege.
Dodo wa give you my love. Dodo wa give you my heart. Dodo olu na kuze roli nega. Na mazi moli vonzi sa.
Oya boss, nzamu limi ube matoke. Kama gulu nzeka geta. Tell me what you want to get back. Mbele na mwonji maipa.
Nsekale nye mira vyokula. Love you pamele kata nanda sikakuta. Tagala kumanya apa tufu wasula. Tagala kumanya jitufu chokula ya. Afrika tutonja. Fula your best friend joko leza baby. Kwa assignment kubia love. Kuyamba kukubambi soma kote ile. Don't be like, don't be like ingabalala. Don't be like, don't be like ingabalala. Don't be like, don't be like kabalala bebankipa. Don't be like, yeah. Don't be like, don't be like inga balala. Don't be like, don't be like inga balala bambita. Don't be like kolumala ne bankuba. Don't be like them. Dodo I give you my love. Dodo I give you my heart. Dodo olu na kuze roli nega. Na mazimo li vonzi sa. Dodo.
You are my one and only.
Only.
You are my one and only.
Only.
Bobby and Bobby.
Bobby.
Tumila mami, tumila daddy girl, tumila mami.
Ya baba.
Tama bikata girl, mikasa sukasa.
A balance, balamba balance. Love balance, balance, balance. Slow science, science, science. Your science, science, science.
Don't be like, don't be like, Gabalela, don't be like, don't be like, Gabalela, don't be like, don't be like, Gabalela, don't be like.
It's DJ Banduki.
Kuambia, kuna chumoja tunafaa kupitia. Kuna madema shashola na mabia. Ia, ia, eh, na pia mademi sare na vijana ni mia. Na kauta fika bei, nitakuadisia. Vibes ni true, hakuna zabandia. Ia, ia.
Nimecheki Google Maps, Google Maps. Husky, kuna jam hadi nax. Nimecheki Google Maps, Google Maps. Husky, kuna jam hadi nax. Basi tutumie
Bypass. Bypass,
mdogo mdogo.
Bypass, bypass.
Leo tutanyonge.
Bypass, bypass.
Zitawakia.
Bypass,
tuk tuk kwa bypass apana. Tutatumia Range Rover ya Savara. Tupite jamiani nunwe kashata. Speed ya gari ubeba jaba. Mdogo mdogo ndani ya jeep. Leo tunanyonya ngataka matika. Niko kwa moti na rika lift. Si hube ya maarif.
Kama baridi na kutesa tesa, njoni kupe fall. Nipitishie bondi left, maintain the chain.
Benzima na Savara, wanapenda ngama vela.
Melani rangi sawa, changanyisha na Ayela.
Nimecheki Google Maps, Google Maps. Husky kuna jam hadi nax. Nimecheki Google Maps,
now, now.
Ghetto Superstars Entertainment.
As I got you, girl, just know you're fine. Na sita ki mingine, mami, you're all mine. Baby, all this love's for you. I know a couple things that we can do.
Por tu amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una y ka, calypso. Por tu amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una y ka, calypso.
Yeah. And now she bust it, you think she was with the flip mode. You got me going crazy just by how them hips go. I told her I'm not a dancer, but she persists though. Guess I'ma lean back while you do the calypso. It'll be your time to lean back twice. No check your feet, it leap mortal, girl, I clean up nice. I got the bread and you need that slice. What I'm offering it, cause you are, you ain't seen that life. It's sicky bindi, that could girls I'm shindy. Jackpot, but do I say, na siringi. Destination is a kupeleka, pia ni nyingi. Lunch is Lando, dinner to kulia malindi.
Calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una ika calypso. Tu amor, calypso, calypso, calypso. Una ni para calypso. Kili una ika calypso. Ananipenda na vimba na jikamba. Ananitosha timilifu. Wanoko wana ona wevo. Ni never surrender. Mana tuko imara. Hakika ni mwamilivu.
And if I told you wepe kendo mami mina mind unaweza nyamine. I know they told you not to trust me but to get a foot wezi pata kamime. And so see when I was in my shore. Kanma sama kito taki baspole. So we chore ya mangati rada yetu ni safi. I wanna make you happy my only.
Me la pretty girl who work prettier. Thanks to the Lord that us kila ve pulwa. Pretty like no, a rose, no, and I stuck a pose. Hot and muddy, so I'm gonna go.
I love you.
vitu vingi sana na wewe. Nimekuta majira mengi sana wewe. Boza game in connection with my love. Oh yeah yeah. Utando wangu oh, sina mwingine wa kumpa sifa unayo wewe. Oh, can you gotta be my woman, cause I love you. Nataka mke mwema, mina kupenda.
Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
My beautiful lover, when will you stop standing in your own way? Yeah, yeah. I'm your bridge over trouble. The road you're taking only leads you to pain. Oh, sometimes it's hard to see just how simple it is until you love somebody like one, two, three. Trust me, you haven't lived until you love somebody. How simple it could be, it's simple.
Other than DJ Bunduki, the champion.
You never know how things unfold. Could be good for your soul. Sometimes it's hard to see just how simple it is until you love somebody like one.
Now, hear this.
Sexual healing, missionary baby girl face ceiling. Change position, a booty ribu kneeling. Umwe just na poa hindo nice name. So nisike wapi baby,
hapa.
No nisike wapi baby,
hapa.
Nisike wapi baby,
hapa.
Yeah,
na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby,
hapa.
Nitakupa wapi baby,
hapa.
Nitakupa wapi baby,
hapa.
Hey yo Timmy, bomb bomb kila
come gimme. Rudy that you wine, me na find girl see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, no usorore kipini. You do Dubai, tuende shopping ya Gucci. Kukuku why, libidi nifanye booking. Mr. Kichai, baby, mina taka sushi. Na tufike night, tuwafunze isu kunti. Takupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambitwa. Kishi kwa na manchi, zapo kuna kapizza. Ukidorora, dorora, na kupati ya katiza. Tunapula puku vum vum kimasta. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo chum chum na
tapa. So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Ah.
Yeah. So kumbe we mtafeta jondo mana we mtight. Kumbe we mtafeta jondo mana we mtight. Kumbe we mtafeta jondo mana we mtight. Kumbe we mtafeta jondo mana we mtight.
Kabaridi kanatamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi father.
Na kupele katize pale kwa boda na manga. Na rubika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchok maze.
Nini mtaita na yangu keni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa light.
Sija wae jona panga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa light. So nisike wapi bebe.
Yo.
No nisike wapi bebe. Nisike wapi bebe.
An international DJ, DJ Bunduki.
Leave your jet up, become my mind. Anyway, no, my woman. Which I'm really one for Shanghai. I'm proud of you, my woman. Me so happy. Money and the end. I'm more up on me.
You make your man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Mbibu jitabika umamai. Yani wende umauma. Mitambili waku Shanghai. I'm proud of you my woman. Mi so gopi eh. Wani endi eh. Wa moyo opa mbio. Na kiombeki na mkio wa fagio. Oh oh fagio. Eh eh fagio. Oh oh eh eh eh. You too much sweet. Unapotaba samu unishihamu. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. Proud of you, my woman. Me so gopi eh. Jawe no nyota ya kamchezo. Ligara makuna chade zotezo. Wambie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua upweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side. Need you in my life. Yo, I wanna marry you, can you be my wife? Skumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nalipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga kasi namba moja top top. Kute mwanamke uswaza na jua sop sop.
Chuta na chofa, inafa nubu. Kukiluka
kikando bala.
Ivoje na bika umamai.
Say yo.
Picha bunduki.
Kwa zingine nina nja. Anapewa chakula na ja. Anilete pikwa zo kwa zo pala. Tumia rangi nye kundu maka. Uandike na kamani. Isinge kuwa karatasi tu. Hata kalamu ngekuwa nayo. Kujaze jaze kote kwenye vina fasi ju. Maneno yako ananipa moyo. Kasuku wangu. Hehehe he, kasuku. Wanana kasuku wangu. Niko pa shimo unitemele. Kasuku wangu. Hehehe he, kasuku. Wanana
nyachi nyenya makula yo Mujimu kututi muwinu Uudu na kabeida isi nga tunda pilu Nimitungwa kamula kamula Himino nibutu unateke kawede Yo Yalo vili wanutofa mosai Kiliza nirongo baby wange yegwe right Pasi jana vode shudo never start a fight Bala mune baka mendendo kamili yombari Be like the fire, no. Give me the fire, woman. I need your body, no. No, be triple like the Ronaldo. Wanna crush my ya, baby, like you come a tornado.
We are from home. How old are my mom? We are the man. What will take you to your mom? We are from home. How old are my mom? We are from home. What will
take you to your mom? Yeah, she got it.
With the cheeto, sticks to a Roger Camellia, we book it up. And it's a girl, we know it up. Wine and do you hear that? Calabuda, Miss Galapayano. If it be given in the show, me touch it on you. My Galapasa fighting over your money, must it? Two men are talking about a cup and a mess. But at least on bank, you want to own gay and make it with them.
One on gay, who's the jolly up?
Be like the fire, no. Give me the fire, woman, I need your body, no. But no, be triple like the Ronaldo. Wanna crush my baby, like you come a tornado.
We are from home. How old are the mom? We are the man. What will take from me around? We are from home. How old are the mom? We are from home. What will take the piano? We are from home.
Superstars Entertainment.
Looking ya, she kill the goat. Looking ya, she spend money. Something must to kill a man. Sour, sour, sour day. Looking ya, she miss the flight. Agent man rebook the flight. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this salivate. Let's go somewhere private and finish it in the way we start. Looking at you, yeah, looking at you. No matter the size of all your shit matter. I don't plan on before. I just see her my fault. I won't give up my all. And she no go regret her my fall.
I bet. No matter the kind of shit you get. Extra large, even extra small.
Looking at she signed the check. Check your phone for bank alert. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. When looking at she begin to dance. Back on the back and look a white. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this salivate. Let's go somewhere private and finish it in the way we start. Looking at you, yeah, looking at you. No matter the size of all your shit matter. I know plan on before. I just see her my